You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Afhayeenka aqalka hoose ee dalka Mareykanka Nancy Pelosi ayaa ku dhawaaqday baaritaan xilka looga xayuubinayo madaxweyne Donald Trump. Tan ayaa imanaysa iyadoo ay sii kordhayaan eedaha loo soo jeedinayo madaxweynaha inuu ku takrifalayay awoodda inta uu xilka hayay.
Today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa in aqalka wakiiladu bilaabayo baaritaano rasmi ah oo xilka looga qaadayo madaxweynaha. Waxaan ku amray lixda guddi inay bilaabaan baaritaanadaas. Madaxweynaha waa lala xisaabtamayaa, qofna sharciga kama sarreeyo. Taasi waxay ahayd afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi oo ku dhawaaqday inay si rasmi u bilaabayso baaritaanka xilka qaadista madaxweynaha. Baaqyada xilka qaadista ayaa waxaa sii kiciyey wararka sheegaya in Mr. Trump uu isku dayay inuu cadaadis ku saaro madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky inuu baaro siyaasiga ay iska soo horjeedaan Trump waa Joe Biden oo hore u ahaa madaxweyne ku-xigeenka iyo wiil uu dhalay Hunter Biden. Isagoo Trump, sida wararku sheegayaan, uu Ukraine ka joojiyey ku dhawaad 400 milyan oo gargaar military ah.
The president has admitted to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically.
Madaxweynuhu wuxuu qirtay inuu weydiistay madaxweynaha Ukraine inuu qaado tallaabo madaxweynaha siyaasad ahaan faa'iido ay ugu jirto. Tallaabada madaxweynuhu qirtay waxay sharaf dhac iyo qiyaano qaran ku tahay dhaartii uu xafiiska u dhaartay. Waxay qiyaano ku tahay ammaanka qaran. Waxay qiyaano ku tahay sharafta doorashooyinkeena. Mr. Trump ayaa ku tilmaamay baaritaanka dimuqraadiyiinta mid isaga lagu beegsanayo. Laakiin wuxuu qirtay inuu arrimo ku saabsan Mr. Biden kala hadlay madaxweynaha Ukraine mar uu telefoonka kula hadlay bishii July.
They say it was a very partisan person, the whistleblower, but it was second or third hand. Never heard the call, but
dimuqraadiyiinta waxa uu sheegay arrintan telefoonka qof iyaga la jira, weliba ma aha qofkii isagu maqlay ama qofkii uu usii sheegay, ee ma aha kii saddexaad, hataa wuxuu ahaa qof aan isagu maqal hadalka. Laakiin hadda waxaan inii sheegayaa waxaan bahayaa dhammaan wixii aan ku wada hadalay oo qoraal ah oo aanu berita sii dayn doono. Ma ahayn mid aan ku leeyahay haddaad waxaan ii samayso ana sidaan ayaan kuu samaynayaa. Waxaasoo dhan waxba kama jiraan, cidna cadaadis laguma saarin, ayuu yiri Donald Trump. Dr. David Smith wuxuu baraka yahay xarunta culunta Mareykanka ee jaamacadda Sydney. Wuxuu sheegay in Nancy Pelosi ay hore uga walaacsanayd inay bilowdo baaritaanada xilka qaadista madaxweynaha wixii hadda ka horreeyey.
Other Democrats had been urging her to impeach him over the obstruction of justice in the Russia investigation.
Xubno kale oo dimuqraadiyiinta ah ayaa ku boorinayay in madaxweynaha xilka looga qaado inuu hor istaagay baaritaanadii faragelinta Ruushka iyo in qoyskiisu ay lacag ka sameynayaan jagadiisa madaxweynenimo. Waxaa xataa jiray baaqyo ah in xilka looga qaado hadallo cunsuriyada oo uu yiri. Laakiin hadda waxay u muuqataa inay hayaan kays cad. Haddii ay run noqoto waxaa laga sheegayo sihayaha madaxa hay-adda sirdoonka qaranka ayaa hortegi doona guddiga sirdoonka Brito oo Khamiisa, halkaas oo lagu qasbayo ninkan inuu dhiibo dhammaan qoraalladii ama hadalladii dadkii sheekadan qarxiyey. Haddii kale waxaa lagu qaadayaa laftiisa inuu sharciga jebiyey. Qofkii sheekadan qarxiyey ayaa sidoo kale la filayaa inuu hor yimaado guddiga sirdoonka. Dr. Smith ayaa sheegay inay u badan tahay in baaritaankan uu qaato inta badan sanadka soo socda, iyadoo loo diyaargaroobayo doorashada madaxweynenimo ee isla sanadka soo socota waa 2022.
If a majority of the House of Representatives after these investigations votes,
haddii aqlabiyadda aqalka hoose ay baaritaan kadib u codeeyaan in xilka laga tuuro madaxweynaha, markaas ayaa waxaa bilaabanaya dacwo uu qaadayo aqalka sanadku. Waana sababtaas tan inta badan aan madaxweynayaasha xilka looga qaadin. Ilaa iyo hadda weligeed madaxweyne Mareykanka xilka loogama qaadin nidaamkan. Dr. Smith ayaa sheegay inuu sidoo kale hadda xataa shaki kaga jiro in Mr. Trump laga qaadi karo. oo sidaa uu ku noqdo kii u horeeyay oo xil laga qaado.
It's very unlikely that this time the Senate would vote to remove Trump even if the House finds.
Uma ay badnaa waqtigan la joogo, Senate-ku wuxuu u codeynayaa in madaxweynaha xilka laga qaado haddii aqalka hoose uu u arko inuu galay dambi aad u weyn. Waana sababtaas tan ay ugu badan tahay in Senate-ku aysan u codeyn in xilka laga qaado madaxweyno ka tirsan xisbigooda. Marka waxay u badan tahay inaan aragno baaritaan xilka qaadis oo aan keenin in xilka laga qaado madaxweynaha. Laakiin saas oo ay tahay, arrintani dhaawac weyn ayay ku tahay Mr. Trump, ayuu yiri Dr. Smith. Baaritaanka xilka qaadista ayaa imanaya iyadoo ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison uu soo gabagabeynayo booqasho uu ku joogay Mareykanka. Intuu booqashada joogay ayuu Mr. Morrison mar kale ku celiyay oo ballan qaaday inuu cusboonaysiinayo xiriirka saaxiibtinimo ee labada dal u dhexeeya. Dr. Smith ayaa sheegay in inkastoo nidaamka xilka qaadistu uusan ahayn mid fiican, haddana aysan waxba ka bedelayn xiriirka labada dal waa Australia iyo Mareykanka.
Even though Scott Morrison seems to have this particularly warm relationship with President Trump, I think that
inkastoo Scott Morrison uu u muuqdo inuu xiriir gaara oo fiican leeyahay madaxweyne Donald Trump, waa mid iska caadiya in ra'iisul wasaaraha Australia iyo madaxweynaha Mareykanku ay xiriirsan noocaas oo kale yeeshaan. Gaar ahaan marka madaxweynaha Mareykanka sida Donald Trump uu si gaara diiradda ama qadarin gaara u siiyo xiriirka shaqsiyeed ee uu la leeyahay madaxda kale. Wuxuu sheegay Detorku inaysan waxba u dhimayn sumcadda Morrison ee dalka gudihiisa.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.